buraza keta gire kwa kigoma. Ebada mwenye kuni ndi wana kura kilicho iva.
Oh my God, your body give me temptation night. Binawe tuna combination night. Na feel kwenye meditation night. I'm in love. Napenda unavokanda miza. Your boobs pom pom miujiza. Na kesho tunze tuibiza. Ni roha tuza kufuruliza. Eti mama.
Everybody now. Kijoza nyuma yako kweli kontena. Tena, tena, tena.
Everybody enough. Nakukabize gita we Santana. Na 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 na.
Tuna march, tuna march, tuna marchi. Wata sale sale. Mina wewe, mina wewe, mina wewe. Tupo sale sale. Tuna march, tuna march, tuna marchi. Wata sale sale. Mina wewe, mina wewe, mina wewe. Tupo sale sale.
Wendo wangu mabuba, ini mkali ya nyonga. Lazizi, honey, my love. Wengine wanasema umenipiga pini sitoki ndani. Wengine wanataka tugombane gombane kwa fuga imani. Hawatoweza, wanatuone. Kupenda we
tuna march, tuna march, tuna march. Wata sale sale. Mina wewe, mina wewe. Tupo sale sale.
Tuko sale sale.
Tuna march, tuna march. Wata sale sale. Mina wewe, mina wewe.
Fanya kama una dance.